www.lovethemusic.com.
Makonda makonda eh, inenda konda iwe. Makonda makonda eh, makonda eh, inenda konda iwe. Joy wasanka Khadija, Uchi wasanka Yasinda, Basho wasanka Monica, inenda sanka iwe Melina.
Nanenda konda iwe Jetha, zaku konda ine poleda, kuliko seko wateza. Love me more, give up never.
Sisi tinga konde zofanana, antufiti na badu wawosiana. Balibeso jifo kwa chokangana, zo konde saundi za ene ndizo siana. Ine ndi makonda chifibe cha Ayla Star, Chisman Kucha, mafila ya Sinta, Jomelina ya mafila Khadija. Zo konde za Mike Swan, zanga file Klimas. Everybody got a different vibe, what I can love, somebody dislike. Ena mafila Lipuku, ena Sonai, ena mafila Chini, ena Zibai. Ena mafila Zambili, kuwa pasaji mozi ya matibola ziwili. Uwa pesa ndiksi, mawa machinjili. Cholinga chao wasiwike basa bange mili. Everybody got a different vibe, what I can love, somebody dislike. Ena mafila Lipuku, ena Sonai, ena mafila Chini, ena Zibai. Makonda makonda eh, inenda konda iwe. Makonda makonda eh, makonda eh, inenda konda iwe. Joy wasanka Khadija, Uchi wasanka Yasinda, Basho wasanka Monica, inenda sanka iwe Melina.
Nanenda konda iwe Jetha, zaku konda ine poleda, kuliko seko wateza. Love me more, give up never. Iwe ndi amene mtima wanga unakonda, kukuyanga nilandine wako mlonda. Basa mapeseke wina wakulonda, nisipeseka pomwe wa ukuponda. Stay with me, you belong to me, I don't wanna leave you, that's why I love you. Be my side, tika kale kuti ocha kusan side. Simeni zokonda satu, enyandi zambiri zokonda antu. Ena chomwe ya mazigo ndi mabosa, mama beto bodo wa manungonesa. Undi yandikile, undi kwile, chikundi chopanda malile. Gati masko iwe udalile, kulikoseko undi satile.
Makonda makonda eh, inenda konda iwe. Makonda makonda eh, makonda eh, inenda konda iwe. Joy wasanka Khadija,
kutu wasanka Monica, inenda sanka iwe.